pola ke Lami koshaga mbongo chura iloshe pola ke Shanda sera kwa jibola ke Madonna gaga nomba kura ili nimpate Yee, nandani mwambie Kama napenda yeye Woke kiza misioni Naitaji nuru nibone Nasina ulimbu keni Na baba ikana yeye Mfano watu nalape boni Anikaribie nipone Hello Macho yangu amekona wewe
Karibia patela
Baby, karibia patela Macho yangu amekona wewe
Karibia patela
Kera mtam nitampa ye Vile vipipipipi na bigiji ye Tena kitoka ndani mimi na yeye Wale kina fulani wanichupie Mwana na papa tuwa
Mimpate
Sawa na chai
Mwantate
Mwana na nisumbua
Mimpeke
Ausifai
Tuleote
Nandani mwambie Kama napenda yeye Woke kiza misioni Naitaji nuru nimone Nasina ulimbuke Na baba ikana yeye Mfano watu nalape boni Anikaribie nipone Macho yangu amekona wewe
Karibia patela
Baby, karibia patela Macho yangu amekona wewe
Karibia patela
Baby, karibia patela Macho yangu amekona wewe
Karibia patela
Baby, karibia patela
Macho yangu amekona